wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa magaalada Baydhabo ka daafurtay tababar ku saabsan taageerada ololaha u qarimida ilaalinta haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda iyo habraaca sharci dejinta oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka koonfur galbeed. Tababarka ayaa waxaa ka qayb galay ururada haweenka, odayaasha dhaqanka koonfur galbeed, culimada udiinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo iyo gudoomiyaha haweenka gobolka ayaa ugu horrayn ka hadlay kulanka.
kale aan mahadnay wasiiradda haweenka Marwo Shamse Maxamed Yarow yaan eeda mahadsanta labadan bari dardarka eed wada shalay walay argaanahi barnaamijka naafada ee madaxweynaha nin saxiixi madaxweynaha eeda ka mahadsanay ee wasiiradda yaan eeda ka mahadsantay ee hay'ado yoon ni taagula hay'ado mahadsanyiin Marwo meel ay raaxay xuquuqda naafada hoob leer naafada yaan xuquuqda un leena leeyin yoon dad bini'aadin ee aasaasiga un baahnaa yoon baahnaa
kolay way sheegay Marwalba way ni sheegahaye dardar gelintii ay dareertay in una mail raay dardar gelino sideen noofada u heerka un noofada un deersin un ninku baahin iyo ku faa'ideysan wasiiradan iyo mail raay samada haweenaha reer Koonfur Galbeed mudan ay Abda Asiis Maxamed Hassan laft gareen eed iyo eed aan mahadsanyiin.
Wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Marwo Shamse Maxamed Yarow oo si rasmi ah u daafurtay tababarka ayaa kuulada daarantay ka qaybgalayaasha in ay diiradda saaraan sidii haweenka ay ku heli lahaayeen doorkooda siyaasadda iyo habraacyada ee sharci dejinta.
Ololeynta haweenka sidii lanka ololeeyay fadhi iyo quqaadda fadhiga nabadeynta iyo macla sharci dejinta insha allah in badan allah qabadi barnaamijyo noocan ah haddana mukudaalana in mail raay una in sheeg ada ka dadaalna oo mar walba ku hadala lis buraariji lis xasuusi sidii albaab walba laga garaaca fadhi oo iyo haweenka koonfur galbeed iyo aan helo fadhan xuquuqdiyo barnaamijku ka koobnaado doona degmada Baydhabo kaliya insha allah wayna diirsiin doona dawladda koonfur galbeed ee gobollada iyo kala lamaada gobol kale insha allah diirsiin doona hoob ilaahay yar sidii xuquuqda haweenka markastiyo ka qaybgalka siyaasadda iyo muhiimna intii uu ku helo fadhan magaalka naftirshay hooba haween garab roogna garab ma haysa dhalinyarada quruxda badan geedka inta fadhiida kulisho hooyaha ku orakaayeen mise gabar xaasho ee waxa ku orakaayeen hoo gabaran haada fadna quruxda muwaalada fadna kulamada oo naqoobada haddii magaal lay fadhiyo iyo haddii gabdho ku dhex muuqdaan iska quruxdo ma ah way wada ogeyeen marka isagana way siin faray gabdho qurxdo badan oo ururada iyo gabdho kale oo ah ku qaybgalayaasha barnaamijkun ah intii isan albaab walba garaacda lanjiif lan min shay fadhishay lan walan kasheena u male albaab walba intii isan garaacdan isan dadaal badan isan muujada way dareemay intii caqabado badan gabdho iyo horyaala oo markii oo xilweydiyaayeen caqabado badan yoo la kulmaaya walaagas dhan way la faday dulqaad intii lan lahaad haddana way la faday in mar walba ba siday un walka saxafadnay un horta un hoowalni soo galaana lan walnin diida u male.